nani, jiamini jitangaze, kiwepo vikaoni. Bebe uniweze, kwa nguvu zake manani, jiamini jitangaze, kiwepo vikaoni. Kuzidishe ujuzi, washindwe na kutukana.